Bezi zina lake hetwa alifanya siwi na manji ya rehone loba lihone uva matomoni barungwa na batu Bayale Rosha Diliti Ibezi Zinalike Hetua Alifanyi Siwi Namanji Arehone Lovely Hone Uva matomoni Barungwa na batu Bayale losha Lori rengudura Lori tanda swini Lori chiza
Oh, yeah.
linalike etua zina la yeso umurengururi kane oh diliti bezi di zina linalike etua